Baby, dime fica así. Mina wewe tumepoana. Na ulivyo mzuri acha mwenza koni kusi. Walikumiza ila kwangu ndo pana. Mishinga be my baby. Anye muama na tata kete bele. Kukupata we macha nilewe. Maneno walisema lengo lao niache. Toache iyo bakana. Na vito biba motenda. Usiwachalika mtutimize agenda. Mwamle kukubali sana. So wafiagi baba mama. Nimekupenda pengine siwezi kwenda. Hayo faima mwana ma. Hayo faima mwana ma. Hayo faima mwana ma. Hayo faima mwana ma. Hayo Bosoka kukupata na isi nimebatika kaungwelela ni okwele vyo sema tobe na kakia kwa mafane na tata for your love my baby I go fight it for you yes I understand in my heart is on you wakisema sana tell them I love you you're my everything I think about